Basha Studio.
Itana kenzu kwa liuwa mwinjabala. Zime greet. Maria, kwani kilala mina mayu. Wano basuka magembe, masayo mbuga. Lelo na numbili nje Maria, wani kuyua kaninja makoe. Maria wani sale wane wotito waza kondeka. Nakoto gira iti na fano, alufana omega. Lingaka wane uba sukuma, kule mayo tofuma. Balonja bali vinke mali, ila uka vale ma. Maria,
Maria kilela mina, kima oba na vane.
Wipali,
nandala kule kamai,
kone
mulo ni nana.
Maria,
Maria kilela mina, kima oba na vane. Nandala kule kamai, kone mulo ni nana.
Wano masukuma, Maria,
mayoti makere lange. Natuko ya kakituma valiko ya lavangi
Kutuma na kuja Tuhuni shita kete
Uluguni lema Maria
Nagoluga mayu
Nako ya no mali
Kuvejeka yu nene Uli mashahidi Ukwingwa bone na bobu kalema
Kagosha kake mali
Kandugu shikolo peku ditama
Nateyo ulilabu bina wana wangi Ahoy na Kenya kumungu
Na leta lilika ngana Nulika binareta be
Bebu kwempaka na vanikini
Ukujari yote Maria uleka basavi
Wenye mapenzi Amani ndio dawa Maleka geba baba Njeto tizo sunyugu chonganyua
Nime kupata we Maria Ifupi nime tulia
Ukiwa mbele minyuma Ukiwa kusho to mikulia Ali honse nkano nolo torile Baba kitewe nikitu mkaya Ikelele kwa bafu mkwa wabarosi Nonse batulichue tukubutu nkira honse ngobise Maliye mwani sale wane wotiko waza kundeka Nakoto gira iti na fano alufana omega Linkaka mwane uba sukuma kule mayo tofuma Balunja bali vinke mali Ila uka vale ma
Maria Maria kilela mina Kima oba na vane
Wipali
Nandala kule kamai Kone mulo ni nana
Maria
Maria kilela mina Kima oba na vane Nandala kule kamai Kone mulo ni nana
Umo baka yongela kaba swahili lono Maria Sibanduki ngo Nalevi kete mfano kompiti Yari aka iko tayule kanya masehemu fulani Umuyenele taliva
Moyo kwane tulienga honto kwe Maria Okufumilia ulena makumu mwana Sofia
Ama kule maga baka lero balindu wikaya
Baka lendela kutanga na kwechubu wongo tola kabia
Manikiba mwale
Kabalame Kanulo kajingwa Ama tuzi kote mwisho kwase
Lelo na tonto
Yosabe lole foka Na wikonda konda dalang Nali umoyo goka kaluka
Tulika Maria Uriye makuta mwanike
Kaba yombi wasigani Badizo kurumia tebake Mekubada we Maria Ifupi nimetulia
Ukiwa mbele minyuma
Wakusho tomikulia
Nago kishe sumba mwichane Ekelu hende Suluja ngombe
Kwingira itula ya tabola Kangi wano mpena gete gidi nene Okishu wano shemejo kumari
Maliye mwani sale wane Wotizo waza kundeka
Nago togira iti na fano Alufana omega
Linkaka mwane uba sukuma Kule mayo tofuma
Balunja bali vinke mali Ila uka vale ma
Maria
Maria kilela mina Kima oba na vane
Wipali
Nandala kule kamai
Kone
mulo ni nana
Maria
Maria kilela mina
nenke mawilange okwikumya nabona mke iloro manya no tonga na chinkore nayo ulavike te abompero mikosi wewe to muwelelo
lipina shishako fupa malete
woni malobe mwani kema hali obukwe kani sangana lende kwa oni sunyama yone banishi Nizikana choki choki dogo nina choki pata Maisha ya kupeki siwezi mimi bado sije jipata Oni mala ube mweni kema liyo mkwe Kanisanga na lende wa oni sunyama yune vanishika Nizikana choki choki dogo nina choki pata Maisha ya kupeki siwezi mimi bado sije jipata
Anyala limande Mwokengela jisoga Mula la baniki wa malange Siyo yolele la katuhu Tabia yake unaijua Nabi mwe baniki Tafata kinku mbobo hela Mula la ngosha wele weke Okuzenga na mwe malengo kamtani Uwe nubo Ubu toji na butolua Kisi malelo na yombe na gucha na mawazu Bulo nile kamwa nike mali ya wako nike kakuti nchezu Kisi malelo na yombe na gucha na mawazo Bulo nile kamwa nike mali ya wako nike kakuti nchezu Kaomba nile jamali kuyote kanke wane Nulu katuka wali na lomba bukalune Kaomba nile jamali kuyote kanke wane Nulu katuka wali na lomba bukalune Wewe ni pacha wangu Mama watoto wangu Tumezifunga pingu Wakuzingata mungu Lekela gango mama shenene Yona onenene Uka kula kawuri mse Ila ujuzi ya uzeki Legendary Alimbasha studio Majimoto mgate Kila unamasangu Kila msekwe na vanikini hose Ya vile ngolo ngolo mtu mitandao Angu nyoko na nyoro Nani zaidi Wezo nao Mliu wana buhongo mwetana malami nwande Ulalo lile omuja wala kamo Malia
mayo na wakeni Bangi wa chingi to wa tewa Mewo mnuho keni hata hangwani Alafu buhoye lo kuli kuchu Nya chingi tup Tutina shikome na ya hakaya Kunye lile tamu
Papa Junior on the mixing.